amawulire gagano nga gakutuusibwako Yusufu Salim. Abayimbi ba Good Life Radio ne Wizo we twogerera baliira ku nsiko omusasi waffe kagakuwe mujjo.
Linnya lyange olisize mpuku ogambye abantu ebyennyanja byange ebyentunda bivundu. Amagoba gange gakukwase nsalwa songa manyi gange lwaki oyagala okufuna mangu. Oyagala binneme ebyange byononeke abaguzi badduke firwe gw'onyumire.
www.mp3ugandanmusic.com